nizongena kanjani makethe wena uthinta abangathinta efisa ubhabha mfana wena uzongena kanjani makethe ubheke siphetha amazambane uziphetha amakhabishi wena uzongena kanjani makethe ubheke siphetha amazambane uziphetha amakhabishi wena uzongena kanjani makethe akungenwa ngenkani la uzicupha isoka awudlala ngenkotho udlale ngolimi akungenwa ngenkani la uzicupha isoka wasilumbanisa onkamisa yeyiyashisa ingqumo wobuza endlelibuzo kwababa yeyiyashisa ingqumo wobuza endlelibuzo kwababa yeyiyashisa ingqumo wobuza endlelibuzo kwababa
Sala mashabalala ngama 70s zishaka lolunye ngihlola Ngeke jabule ugogo kanti ithumbi intombi yasemachunweni bathi yazi ngomondo Yimi nguzalo kwenzana ezibili zigaya umuthi maqede safe so Makhehla nibiphende ngabe khona elodwe selihambile Mpumalundi kwaqika zokhalweni kandoda kayihleke eshingane kwela bantwana Angibuza kuba baye ngiphuza amahewa amhlophe athe qwa Ngihlaba ngihleza endlini kwakhokho kwamanxumalo uzwide umkhatha Wakhaba ngezinda neyimaqhumezana
Wongiphethe ubonakele, wongiphethe umandla nduna Wongiqosha ngokwele ebhasini Wongiphethe ubonakele, wongiphethe umandla nduna Wongiqosha ngokwele ebhasini Mina ngimjala kule game Wena wangijola lana Angeke wenze lutho Mina ngimjala kule game Wena ututwa inhlonipho Angeke wenze lutho Yeah, usho kuthiwa njeshe Womshaya injenjena Womshaya injenjena mfethu Yeah, usho kuthiwa njeshe Womshaya injenjena Womshaya injenjena mfethu Yeah, you fuck to what you say Won't shine again When you tinta ba na tinta Yeah, she's so papa mfan When you song en a ganja ne magete Okay, respect a mazambane Osi pecha ma kabish When you song en a ganja ne magete Agunge lwang en kanila Osi trupisola Awudlala ngenkotho udlale ngolimi Wendlelibuzo kwabaphambili Wobuza Wendlelibuzo kwabaphambili Yeyiyashisa ingqumo
yesango
bani Wobuza Wendlelibuzo
kwabaphambili
Yeyiyashisa ingqumo
yesango
bani Wobuza Wendlelibuzo
kwabaphambili
Yeyiyashisa ingqumo
yesango
bani Wobuza Wendlelibuzo
kwabaphambili
Yeyiyashisa ingqumo
yesango
bani Wobuza
Wendlelibuzo
kwabaphambili